DJ Max, the king of DJs.
Alaba Report mixtape.
This mixtape is proudly sponsored by Tom Tom.
Fire, baby.
Max, the king of DJ.
I love a report mixtape.
Fire, baby.
DJ Max, the king of DJs.
I love a report mixtape.
Fire, baby.
Okay. Bus. Want you to tell on the
case. Away!
Wale Baluka.
Ewanama. As the drop, take a pinata of a car.
Mamma Dora to me like.
Padora to me like.
Padora to me like. Padora to me like. Mamma Dora to me like. Padora to me like. Padora to me like.
I love a report.
Like everything, like where you are, baby, don't mind when you see. banike yonke into abayifunayo bakhokhele banike yonke into abayidingayo somihlasele ngathi khona osithumayo somihlasele ngathi khona osithumayo banike yonke into abayifunayo bakhokhele banike yonke into abayidingayo somihlasele ngathi khona osithumayo somihlasele ngathi khona osithumayo kunanekhontente bamba so ngilitishele nonke mina ngisokalazi sokala zonke mina nginjengamanzi fika abantonte msabe ungamanzi bubuza sengifikile ngifuna bazi babane kikhithikile bekela phansi ngibalande sengikhilile abanachance bajele sekushubile banile nonke kunanekhontente bamba so ngilitishele nonke mina ngisokalazi sokala zonke mina nginjengamanzi fika abantonte msabe ungamanzi buza sengifikile ngifuna bazi babane kikhithikile bekela phansi ngibalande sengikhilile abanachance bajele sekushubile
mina sengifikile bathi bani jimi bathi bhekelela bukelela sezithulile zonke bezikhuluma kakhulu sezishimile nale content ibalela mihlala ijimi osengifikile intwana encane ijimi bathi bhekelela bukelela sezithulile zonke bezikhuluma kakhulu sezishimile nale content ibalela mihlala ijimi
banibonke funa le content ibamba so initishele nonke mina ngisokalazi sokala zonke mina nginjengamanzi fika abatonte msala ungamanzi buza sengikhilile ngifuna bazi babane kikhithikile bekela phansi ngibalande sengikhilile abanachance bajayela sekushubile banibonke funa le content ibamba so initishele nonke mina ngisokalazi sokala zonke mina nginjengamanzi fika abatonte msala ungamanzi buza sengikhilile ngifuna bazi babane kikhithikile bekela phansi ngibalande sengikhilile abanachance bajayela sekushubile
me suffer. I don't know, no. Make them they turn up. They don't see me coming. Are you ready for me? Energy like cocaine. Cream de la cream.
When all who I see be inside, then I go bring you to it. I'm my love.
Shine number.
Library Port Mixtape.
Bala kuteva lavan chola kunabo. Bala kuteva lavan ploma kunabo. No veni chiga lo kunteva kuanda un kunabo. Bala kuteva lavan zula kunabo. Bala kuteva lavan zumba kunabo. Bani lande na le twitter lani pula kunabo. Bala kuteva lavan famba kunabo. Bala kuteva lavan hanya kunabo. You wasn't there when we were shooting in the gym. Back then when the money wasn't coming in.
I'm alive today, now you. Yesterday, now you.
Haibo Terry Church. Contact us on our WhatsApp number 081-66-305120.
Alabama Report Mixtape.